K2 Production.
I'm sharp papa, tupige kopo. Leo tuna vibe
sana tu,
hatuta kitabu
vibe tu.
I'm sharp papa, tupige kopo. Leo tuna vibe
sana tu,
hatuta kitabu.
Tunataka kula good time, good time, good time, good time. Back again the way.
Bamba sana, cheza tena. Hey DJ, weka ngoma. Kibamba sana, cheza tena. Pombe zimeja, pati linafana. Felisha Amina, Sexy Juliana. Wanavyo katika, kote kila kona. Zimewashika, yani leo noma. Gonga chas, shika mtoto. Wamevua nguo eti kuna joto. Beba glass, piga shot. Wamevua nguo eti very hot. I'm sharp popo, tupige kopo. Leo tuna vibe
sana tu,
tuta kitabu
vibe tu.
I'm sharp popo, tupige kopo. Leo tuna vibe
sana tu,
tuta kitabu.
Tunataka kula good time, good time, good time, good time. Baka jende wengi. Tunataka kula good time, good time, good time, good time. Baka jende wengi.
Popo,
Atulali, Atulali.
Tunataka kula good time,